authority, and then Togoza, Togoza, Kehla. Thank you very much for availing yourself, and welcome to Rise FM Evenings with Fezile Manzini. Is this your first time on Rise FM?
It is my first time, Mama.
Wow, lucky me. No, I'm very lucky. I count myself very lucky. Just to get to know Mbali Skhosana, where was Mbali Skhosana born and raised? I was scared to say that. I wasn't quite sure. Ay, sibavile, siphekela bayeni.
Sisapheka, Nkosi yami, yeke siyeke ukupheka.
Nakanjani siyaqhubeka. So now we want to get to know the woman behind that, because that's what we know, but now we really want to know Mbali, for who Mbali is and not how Mbali was introduced to us. So where was Mbali born and raised?
Well, Mbali, intombazane nje Nkosi yami ekhulele lokushini, umuntu nje ekhulele namahloni. Mbali was born and raised in the east side of Joburg, eKatlehong. I'm 28 years old, turning 29 next month. I'm a mother of two beautiful kids. Umuntu ophansi nje othanda ukuyihlekela, akukho okunye ngingakusho ngami nje, ngikhulele nje njengentombazane eselokishini. Kodwa-ke ngikhulele ekhayeni ngokuthi kunothando, kunenhlonipho. Iyona nje into engingayisho ngami.
And it's evident. It's evident that you were raised on love. You're a very loving soul. A person doesn't have to get to know you to feel it, to feel the love. So that's really a beautiful testimony of what being raised on love can do beyond childhood. It moves with you. So what do you do for a living? Because tinesati kutsi utsiphekele umyeni wami, but there's more to you that we're discovering daily. So now we really want to know.
Ukuthi ngubani?
Yes.
Well, mina ngine 9-to-5 job engiyenzayo. Ngiqashwe eCity of Ekurhuleni as a general worker. I'm also an influencer, ngiyi-content creator.
Wow, that's... Kudos to you, because you did say you're a mother of two. And as a mother of two, I don't know how. You always look so revived, so energetic. I envy that about you. What are some of the projects that you are currently busy with? Because I do see that you've got quite a few things that you've been sharing a bit with us on socials. But just to excite us, because we are now family, you know. What are some of the projects that you are working on?
Kuningi kakhulu mama, ngiyathemba futhi nje yazi I'm hopeful nanokuthi uNkulunkulu konke engikuhlelile akuphumelelise, ngoba vele thina ke siyakwazi ukuthi sihlele, kodwa-ke uyena uNkulunkulu ugcina sesisinqumo kuko konke nje engikwenzayo. Kuningi kakhulu engikuphathela abantu besifazane. Ngifuna ukuqala i-movement nje engizohamba ngithore nje ngipheke endaweni, ngifike nje ngihlangane nabantu abangithandayo. Nginama-aprons ngokuthi asendleleni, ngizowakhipha maduze. Anaso isilogan sami esithi nje asiphekele umyeni wami, futhi amanye azobhala ukuthi asiphekelele umndeni wami, aku-accommodate nje wonke umuntu othanda i-content yami futhi nongilandelayo. Nginawo ama-cooking classes angokuthi-ke nawo ngisawahlela, njengoba ngichazile ukuthi-ke konke ngesikhathi, isikhathi uma sesiyi-right, konke kuzofika ebantwini.
And we definitely need those cooking classes, because we've realized it's not safe to post food anymore since you came into the vlog. We don't want to humiliate ourselves. We used to think we were doing the things. Now you think twice about posting food that you cooked with. Hi, the standard has been set really high. Ang funuk trend.
Nalela, ngimpethe ngikhona yazi ukuthi nje ngihlezi kuthola ama-DM bathi sisimali ngipheke kanjani. Ngithi lalela ke mama, tshintsha indlela okuphetha ngayo, ufake kanjena nje usaphraise wonke umuntu nje amangali ukuthi hayi bona sowazi ukupheka nje. So nje ngikhona for nina, ngimpethe ngizonithwala futhi, hayi khululekani.
Now, what are some of
Yeah.
the challenges that come with being a social media figure? Because we have seen others, falling apart on
Yeah.
TikTok, because now you're in a space where everyone is entitled to an opinion. Everyone doesn't seem to be nice. There are those that are mean. And you're opening your home up to strangers, yourself up to strangers, you leaving yourself vulnerable. So how has that been? What have been some of the challenges?
Hey, angazi nje ukuthi ngingavele ngiyichaze kanjani le nto lena, kodwa into nje engiyibonile ukuthi kubalulekile ukuthi ekugcineni uzazi ukuthi ubani futhi uhamba nobani la kumhlaba. Nanokuthi-ke mina angikaze ngidecide ukuthi okay, namhlanje ngiyavuka ngifuna ukuba famous, wonke umuntu ezongazi. Futhi kunezinto ezingiphoqe noma-ke zigcine ezingibeka la ngikhona. Into nje mina engihlezi kuyona umkhuleko, nanokuthi wena Nkulunkulu uyazi, ubunalo vele ipleni ngami kwasekuqaleni. Wena uqalile umsebenzi ngempilo yami, wena futhi uzowufeza. Kodwa mina into engiyeke ngize ngiyenze, ngeke ngize ngifike la wonke umuntu engibuka bese ngiyeke ngiphutha lokungabi ngibe umuntu engingasuyena. Mina ngizohlala ngumbali, uma kuwukuthi nje vuka ukhale futhi ngizokhala, kodwa ngeke ngisaphinde ngikwenze lokho. Kodwa ngicabanga ukuthi bekuyindlela nakhona uNkulunkulu ukuze akwazi ukuthi efeze i-purpose yakhe. Ngoba uNkulunkulu une-purpose ngami. Mina bengingacabanga ukuthi ngizovuka ngelinye ilanga nje ngibe influencer whereby abantu besifazane bayayithanda indlela engenza ngayo, kanti baningi abantu ebebangazi ukuthi-ke akudingi ukuthi ube umuntu onjenjani ukuze ukwazi ukuthi uthobeke. Iqala kuwena leyo nto leyo, wena okufanele ukuthi ube nenkonzo yokuthi uthobeke. Manje le nto leyo masivelela kuyonke indawo, eyi mfasane iyangithusa. Kodwa into engisiza kakhulu ukuthi-ke ama-negative comment angiwafundi at all, angiwafundi kodwa ngiyawabona. Kodwa-ke angiwafundi, ngiyadicida-ke into engiyifaka phakathi kwami, ngiyadicida futhi engiyenza ngayifaka phakathi kwami.
And I think that's a
Iyona
lesson
nje into.
to all of us, to say you have the power to choose what affects you and what doesn't. You
Yeah.
can simply acknowledge that, okay, it is what it is, but it doesn't change or define me. It will not dictate how my day goes. I'm still going to continue doing the things that I love. I'm still going to be authentic. I'm not going to bend to meet anyone's expectations of me. And I must commend you as well on coming on a public platform and being vulnerable in the way that you were. I personally respect that because we are afraid of being vulnerable. We've become a generation that's very afraid of being vulnerable. We always want to show up strong. We always want to act like it doesn't hurt. We always want to act as if, certain things don't hurt. And the reality is we are all human.
Injalo, ma'am.
Whether we do it in public
Injalo.
or in behind closed doors, we are all human. Everyone goes through the different emotions that we all feel. So I commend you for that. And I feel
Injalo.
kutsi njengoba ushilo kutsi balandzeli are expecting something from you. What advice would you give to young women in 2025?
Into yokuqala nje, choose yourself, zikhethe wena, zikhethe wena. Ngoba ngiyacabanga ukuthi yazi thina njengabantu besifazane ziningi izinto ngokuthi kumele sibeke abanye abantu phambili kuzona, bese sikuzwente. Ebalulekile kakhulu ukuthi-ke kwasawena, you need yourself and you need to fill your cup, ngoba angeke uzukwazi ukuthi uthelele ezinye iy'nkomishi wena ungenalutho phakathi kwakho. So yonke lento leyo iqala ngawe, self love iqala ngawe. Le mpilo o-imajina ukuyiphila nomunye umuntu, kufanele ukuthi uyiphile wena, kufanele ukuthi uyazi wena qala, kuze ukwazi ukuthi omunye umuntu umphilise yona leyo mpilo, futhi unga-expect-anga lutho kuyena. So ungaboni nje wena usuphila lowo muntu ngoba nakho wena-ke usumenzela ungani lokuthi ngoba nakho wena usumhloniphile, bese-ke mhlawumbe umlindele ukuthi abe yilento wena oyiyona. So kubalulekile kakhulu ukuthi-ke uyithande, uyikhethe wena and fill your cup noma ngabe kuze kwenzakalani. And enye into futhi engayisho ukuthi it's very important to have a financial backup plan nje as umuntu esifazane. Kushiwo noma ngabe kwenzakalani, uhlezi ne-backup plan. Yabona ngisho noma ngabe kuthiwa nje ne-stress ngakanani, uyakwazi ukuthi uyikhiphe uyishayele umoya. So kubalulekile kakhulu, iyona into engayisho nje kubantu besifazane ukuthi ngithi.
No, thank you very much. That was a beautiful message to say. Your dreams shouldn't revolve around the people that you love. you can still live for you and do things for you. And even when you do things for others, do not do it with an expectation from them. That is a beautiful message. And ngiyathemba ukuthi bavile balandzeli ba asiphekeleni umyeni wami noma ngekho umyeni. I feel you can still buy it because you manifest these things. You can buy it. Uyibeke uthi I'm manifesting a husband, I'm manifesting marriage, and when the time is right and God has done it for me, this is the apron I'm going to show up with on the first day that I cook for umyeni wami. Thank you very much, Sisimbali, for availing yourself. And please do continue to be the beautiful soul that you are, inspiring other women as well who have gone through the worst and are trying to fight to get their lives back. It's a beautiful story. It touched me. It's one of resilience. It's one that inspires all of us. It's not the end of the world. It's not the end of the world. There's so much to see. There's so much to do. So continue shining your light bright and do enjoy the rest of your evening.
And thank you so much for having me on the show.
No, thank you very much. And please do enjoy the rest of your evening. That was Sisimbali Sikhosana, a.k.a. Asiphekeleni umyeni wami. She's doing great. So if you are not in a good place, be inspired. Life does not revolve around whatever it is that went south in 2024. It's 2025. Live for you, chase those dreams, and be comfortable